mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenie Mukankuse, nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze kuri radio yanyu. Ni ikiganiro muri sanga.
Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Muri sanga nshuti banywanye b'ijwi rya Amerika, uyu munsi turafungurira mikoro tubahe ijambo muvuge ku kibazo cy'amazi aho mutuye. Nta mutumirwa rero uyu munsi azaza mu kindi kiganiro, twizere ko bizashoboka. Nk'uko bisanzwe muduhe telefone zanyu kuri Facebook tubahamagare tubahe ijambo. Inomero yacu ya WhatsApp nayo mwakwifashisha ni kubanza akamenyetso ko guteranya 1 2 4 1 9 3 1. Subiremo, nukubanza kamenyetso ko guteranya 1 2 4 1 9 3 1. Mutubiperero ni mubishobora. Mbibutse ko mukurikira ijwi rya Amerika kuri FM 104.3 mu Rwanda, turi ku mirongo migufi shortwave mu Burundi kuri metero 19 na metero 22. Muhadushakire rero, twishimiye kuba turi kumwe namwe. Bibutse kandi ko mushobora no kudusanga ku rubuga rwa internet kuri www.radioyacuvewa.com. Mwana tugeraho mukoresheje adresse yacu ya email ariyo radioyacuvewa@gmail.com. Mwana tugezaho rero ibitekerezo byanyu, inama cyangwa se ibibazo ku byo mwifuza ko tubaganiriraho kugira ngo turusheho kubanogera. Nongere mwese mbahe ikaze muri kiganiro. Nkuko nari mbivuze mu kanya nk'ikiganiro muri isanga, turavuga ku kibazo cy'amazi cyugarije abatuye umujyi wa Kigali mu Rwanda. Hanyuma namwe mutubwire uko iwanyu ikibazo cy'amazi cyifashe, niba cyarakemutse se mutubwire uko mwabigenje, mubwire abandi uko mwabigenje nabo bazifashishe ubwo buhanga. Kuva rero aho uyu mwaka utangiriye, ibiciro by'amazi byikubye inshuro zirenze 2, none abaturage bo mu mujyi wa Kigali baravuga ko atari inshuro 2 ahubwo basigaye bahabwa fagitire ikubye inshuro zigera ku 10 izo bahabwaga mbere, mu gihe kandi n'amazi batayabona. Minisitiri ushinzwe ibikorwa remezo Claver Gatete yari aherutse kubwira Inteko Ishinga Amategeko y'u Rwanda ko hatahuwe abakozi bakora mu kigo gishinzwe gukwirakwiza amazi bazamura ibiciro. Abaturage rero bamwe bamaze gutakaza ubushobozi bwo kwishyura bagafungirwa amazi, abandi baribaza amaherezo y'icyo kibazo cy'amazi. Reka rero mugenzi wacu asumuta akaba w'i Kigali mu Rwanda adukomereze iyi nkuru.
Hashize iminsi ku mbuga nkoranyambaga abaturage batuye mu duce tunyuranye tw'umujyi wa Kigali binubira uburyo basigaye bishyuzwa amafaranga menshi y'amazi. Abandi banagaragazaga ko bacibwa amafaranga batabonye n'ayo mazi, cyane cyane muri ibi bihe by'izuba. Benshi bavuganye n'ijwi rya Amerika bo mu mujyi wa Kigali bagaragaje ko iki kibazo cy'amazi ahenze kimaze kubarenga.
Ubusanzwe nkoresha fakture yo ibaye nyinshi bari 800, ariko nagiye kubona mbona metero kibe zanjye zazamutse kugeza ubwo nishi 1000 bigeze mu 110 ntibuka. Ariko ni muzigo ku baturage, ubona ko bigoye cyane.
Ahantu ndi gacumbitse bishyuraga amafaranga atarenze 600 cyangwa 500, ariko ubu ejo bundi babazaniye fakture y'ibihumbi 37. se grave
mu kwezi ngira abantu bake mu rugo kwezi na konsumaga amafaranga nibura kabije nk'2200 na 2300 na 600 byakomeye bayakoresheje cyane uko kwezi kwashize nishye 2200 na 600 n'amafaranga 70 na
igihangayikisha abaturage kurusha ibindi nuko bishyuzwa amazi baba batavomye kuko hari uduce tumwe na tumwe tugize umujyi wa Kigali dushobora kumara ibyumweru bigera kuri 2 cyangwa 3 batabonye amazi kandi bibabuze ko bishyuzwa amafaranga menshi
abantu yahari akabeza bakunze kugira akunze kubura amazi cyane
yabo yamazamukaga naboneka uburagira kuba yurira akaboneka nabi n'ukibaza n'impamvu ifagitiri zamuka ubugura amafunguri yaje bibona konteri bayirukanka ibayirukanka cyane kabisa sinarumenya bazajya bagisigaye rukujya baza bakazifunga amafaranga arakabije y'amazi n'agahanga konteri ntabwo niba zose zarapfuye simbiza
minisitiri w'ibikorwa remezo Claver Gatete aherutse kubwira abagize inteko ishinga amategeko ko yakoze igenzura rigamije kumenya impamvu abanyarwanda batanyuzwe n'ibiciro bishya by'amazi byashyizweho guhera mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka wa 2019 maze igenzura riza gusanga ikibazo gishingiye ku makosa y'ikoranabuhanga ry'ikigo cy'igihugu gishinzwe iby'amazi isuku n'isukura wasake Minisitiri Gatete yavuze ko abakozi b'icyo kigo bazamuriraga abaturage fakture maze Minisiteri isaba urwego rw'igihugu rushinzwe ubugenzacyaha kubakoraho iperereza
ikibazo kijyanye na fakture kimwe mu cyo tumwe dukora ubu ngubu ni ukugira ngo n'abaturage babariwe nabi bakaba bafite fakture zihenze bitarabazwe neza bazishyira kuri wasaka bakabasubiza bakabaha biru nyakuri itari ya yindi byo bari babahaye ibi ngibi ntabwo biri negotiable kuko icyo gihe ntabwo twakwifuza kujya mu muturage abari ugira icyo gihe n'amanyanga ashobora kuba yarakorewemo niyo mpamvu twiyambaza inzego security institutions kuko ntabwo ari ibintu dutwara rightly bishobora kuba byahombya abaturage wenda ku mikorere itari myiza
nubwo abaturage babwiwe kujya mu bigo bishinzwe iby'amazi mu duce batuyemo bagakosoza inyemeza buguzi bahawe benshi mu bavuganye n'ijwi rya Amerika basobanuye ko basiragiye igihe kinini kuri ibyo bigo barambirwa bakishyura nubwo bataba babyemera abaturage bagasaba leta ko babarangiriza iki kibazo
nandika ibaruwa nsaba ko bandebere ikibazo cya konteri ntacyo babikozeho ahubwo konteri baje barayifunga biba ngombwa ko nishyura ayo mafaranga nyine kugira ngo nkomeze nivomera amazi kuko niyo yarambabaje nibajije kujya kuvoma mbona birancanze binteye ikibazo biba ngombwa ko nishyura ayo mazi ariko ni umuzigo ku baturage ubona ko bigoye cyane
yese baramfungiye nabuze amafaranga yo kwishyura je nari ngeze mu 140
ko twe dufite ibibazo ariko ntabwo tuzabakozi babo abishye nyuma ntitwanamenya n'ubikora nini ikibazo gifite wasake ntigikemure abantu n'ababo ntibadufashe
gukorana n'abaturage neza ntibakemure ikibazo cy'amazi ntibakemure imikorere yabo n'abundi barananitse
kandi ahagije mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2019 nibwo ibiciro by'amazi byazamutse aho usanga abakoresha metero kibe zitarenze 5 ku kwezi ni ukuvuga abatarenze litiro 5,000 mu kwezi basajya bishyura amafaranga 340 kuri metero kibe imwe igiciro cya kabiri n'icy'abakoresha metero kibe zibarirwa hagati ya 5,000 bo bishyuzwa amafaranga 720 kuri metero kibe imwe nawe igiciro cya 21 kugeza kuri 50 ku kwezi bo bishyurwa amafaranga 845 kuri metero kibe Asumta Kaboyi ijwi rya Amerika i Kigali
Asumta Kaboyi urakoze kuri iyi nkuru reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire abakunzi b'ijwi rya Amerika ndabona mwatangiye kuduhamagara muri benshi ndabashimiye rero kandi ntabatindiye reka tubanze twakire Thierry wiriwe Thierry
emiriwe neza izeni
amakuru iki yawe
namahoro nokure namahoro
nuko namahoro yee kwa turimo tuvuga ikibazo cy'amazi aho
ubundi buzumbura mu Burundi ni reka mvuge ko uwo biraba neza agahunzi karimo no kuvuga kanenge karimo nashaka bira nigaragaza kubera ko mubundi muri karitsiye ya Kanyosha hari gice kinini ushobora gusanga amazi akama kamara umwanya yagendera agakama ku buryo butangaje sinzi ko mubimenyereye ku minsi kumbure ijya minsi abandi bita wikende niyo tumenyereye ko abantu bakenera amazi menshi kuko benshi baba bari mu mihana bari ariko barasukura kuko amazi ndiyose batariko barasukura imihana yabo rero ugaca usanga muri uwo mwanya amazi arakamye mvuga gusa ikintu gice kibabaza rwose ni uko umunyagihugu umwanya akeneye amazi hari igihe atawuronka ku mwanya nyine yashaka mvuga gusa usanga rejideza nayo izanye fakture yoyo wa mwanya ni vuze ati ndazanye fakture yifuze ko mahera taboneka ariko rera wowe nahagaze gose rezidezo uretivyo nuko rimwe na rimwe twibaza ko umenga umunyagihugu ntahabwa ikibanza cyangwa ntiyumvigwa ko kubera ko ndiko numvise byo mu Rwanda ko badugize igiciro jewe nza numva umenga harimo agahazi kuko umunyagihugu ntiyasiguriye impamvu byadugizwe mbega ni bikoresho byazimbye ni ko amasoko yakamye kuko uvuze ko badugize igiciro amazi buriya amazi ziko turagende ko ndavuga nko ku ruhara rw'u Burundi amazi turabona ko ari menshi mugabo rero ucivuga uti ndadugize igiciro kandi nibaza ko no mu Rwanda ubiravye amazi ntabuze cyane ku buryo usha wumva ko badugize igiciro batavuze impamvu nibaza rero kubwiwanje nayo nifuza kumenya impamvu igiciro cyo bacyadugije hanyuma nkavunira kagohe abantu bajejwe rezidezo haba mu Burundi no mu Rwanda buriya munyagiye ko nakoye gushigwa imbere kubera ko igihugu kitagira amazi ntabuzima nani kurishobora kwa mu gihugu murakoze gose
je ni urakoze cyane cyeri ugushize mu rya ministre Claver Gatete waruvuze ko umuturage atari ugomba kwahombera ndibwira ko ibibazo ubwo yabigejeje mu babigejeje mu nteko kandi bakaba baramaze kubibona bakabona ko hari abatanga amafagitire adahwanye n'amazi umuntu yakoresheje twizere ko bizakemuka ndagushimiye cyane. Eh, urakoze nawe. Twakire na Jean Long.
Mwiriwe.
Mwiriwe, urahagana hehe?
Ni Kigali ndaraho bita ku mukwibo ngubwo ni handi.
Ninde da ye. No, komo meze mute?
Tumeze neza nta kibazo kazuba ni kenshi.
Namwe se kibazo cy'amazi amara kigira aho ngaho indera.
Eh, no kuvuga ngo twebwe hano dutuye. Ni munce z'inkengero z'umujyi wa Kigali. Ariko noneho amazi twebwe uburyo dukoresha amavomo rusange nta abantu baba bafite amazi mu mago yabo wenda ni bake n'abake ntabwo bavuga ko ari benshi cyane ariko noneho dufite umuyoboro umwe dukoresha uturuka ahantu ku gishanga bita Gaseke uzamura amazi mu misozi uzamurwa n'amamoteri ariko rimwe na rimwe hari igihe amamoteri ashobora kuzana ibintu by'ibibazo ugasanga amazi arabuze ugasanga tugiye kuvoma amazi y'igishanga ariko nanone ntabwo navuga ko ari ibice byose byacu bya Mukuyu uko bifite amazi kuko hari n'izindi nce zikivoma ya mavomo yandi yo kugishanga asanzwe
uravuga kudaha amazi atari aturutse mu gitembo cyangwa muri robine.
Oya, hari amarobine nyine asanzwe ariko ugasanga nyine ibirometero n'ibirebire cyane. Kukwibaza tena umwana ari byo ku ishuri ukuntu ari bubona amazi yo gukaraba ugenda mu gitondo kandi ashuri umwana ari buzinduke ugasanga ni ikibazo. Kandi nayo mavomo yandi rusange nayo wenda twavuga ko dufite aba hariyo abantu benshi nk'ubu ngubu nkanjye wenda nko ku munsi w'ejo nagiye ku mugezi usanga hariyo amajerekani imirongo n'imirongo. Ndiba ndavuga ni se ubu ngubu ko nashakaga amazi yo gukoresha ndibuze kuza kubigenza gute ubwo nakoze iki nafashe injerekani nyisigayo byari mu gitoro nka saa moya maze kuyisigayo natangiye mu rugo mba nkora indi mirimo naje gusubirayo saa tanu nsanga arabura nk'amajerekani nka 30 ngo ngerweho nibaza nkavuga ni se koko ikibazo cy'amazi ni ikintu kidukomereye cyane.
Hari umuntu wari wayisizeho se ubwo ngubwo iyo jerekani yawe cyangwa warayihasize uyiteretse ku murongo ugenda ugira ngo noneho ubwibwira uti bangeze ubu ngubu n'injye ugezweho reka ngende mvome wabwirwa n'iki niba ntawe wayisubiza inyuma gato we yagatambuka ahibereye.
Oya,
hari umwana wari wahasize
cyane cyane oya ntawe nayo nashyizeho kuko n'ubundi baba bigenda ku murongo bakagenda bazisunika umuntu uvomesha babikontorora bireba.
Okay,
akavuga ati wenda ati ijerekani yari iri imbere yawe ushatse gucomekamo ati ntabwo ari byiza nawe abacunga umutekano ariko cyane cyane wenda ugasanga ikibazo cy'amazi wenda kubura cyane babiterwa n'abantu baba bari mu bwubatsi ugasanga nibo bakenera amazi cyane ugasanga hari abazanye ibidomoro ugasanga hari abandi bazanye ibijerekani byinshi bagafata umurongo nkawe rero ukeneye amazi yo kujya gukoresha mu rugo na ukeneye nko guteka se cyangwa nko kumesa imyenda ugasanga huye n'icyo kibazo ugasanga bikubereye imbogamizi.
Ibyo bikunze kubabaho buri gihe kenshi cyangwa ni nka Thierry wo muri Mukanyosha mu Bujumbura yari yatubwiye ko we ikibazo gikunze cy'amazi aba makeya kikunze kuboneka mu mpera z'icyumweru aho abantu baba yakeneye ari benshi. Mwebwe ni ibintu bikunze kubaho cyangwa se biba ari uko hari abangabo barimo kubaka amazu?
Ni ukuvuga ngo cyane cyane amazi bikunda kuba mu gihe cy'izuba, kuko mu gihe cy'imvura abantu barenda bakoresha gukoresha amazi y'imvura, baba bafite ibigega bakaba barayafashe akaba ariyo bakoresha, wenda ugasanga nko ku mugezi harajyayo umuntu ukeneye amazi meza wenda yo kunywa se cyangwa wenda no gukora utundi tuntu dukeneye isuku ihambaye. Ariko mu gihe cy'izuba ugasanga wenda nibwo haje kuba icyo kibazo. Ariko wenda ariko nk'ikindi kintu wenda navugaho, iterambere ni ryiza cyane, ariko wenda hari ikintu ryica se cyangwa wenda n'akamenyero. Nk'ubu ngubu wenda navuga nko mu gihe gishize wenda nko muri za 2008 se cyangwa 2002 tutarabona amazi, waravuga gatsinda manuka njye kugishanga njye najya kuvoma amazi iminota 30 cyangwa se 40 ukabuvuyeyo. Ariko nareba wenda nk'ubu ngubu wenda amazi tuyafite namenyereye kuvoma wenda mu gihe cy'imbasi cyangwa wenda nkagenda nkahita mvoma nkahita ndonda ni muri metero 30 cyangwa 40 atekereza ukuntu ndi bukore ibirometero 2 ngiye kuzana amazi navumbuye ibintu by'ingoyi.
Mwararemaye ntimugifite imbaraga zo kugenda urugendo rurerure.
Noneho ugatekereza none ukareba wenda nimba nakize injerekani yanjye kumugeza mu gitondo saa moya ikagera saa sita itaragerwaho, ugasanga wenda n'ibyo nari gukora wenda nimba nari kumesa nk'imyenda se cyangwa nashakaga gufura, ugasanga nabyo simbikoze. Kandi ubwo ngubwo umuntu wamanutse ku gishanga akajya kuvoma ku ivomo ryo ku gishanga nibura atuye nk'amazi inshuro enye.
Ubwo rero ishyiremo akanyabugabo noneho ujye ujya no kuvoma ayo ngayo cyane cyane ayo kumeshesha ujye kuyavoma aho ngaho mu gishanga.
Birashoboka ariko noneho bitewe wenda n'uko uba wizeye amazi ari hafi na hafi, ugasanga nabyo ni ibintu bikugoye. Nk'ubu ngubu wenda naguha nk'urugero, wenda nka kera umwana yajyaga ajya ku ishuri akaba azi ko wenda nimba ishuri butangira wenda saa moya n'igice akavuga ati ndibuka wenda saa kumi manuke njye njye kuzana amazi, mbona amazi yo gukaraba njye ku ishuri mfite isuku. Ariko ubu ngubu muri iki gihe umwana ni ukuva ku ishuri akajya gutonda umurongo muri iryo joro ryose akavayo nka saa yine z'ijoro, ukibaza igihe umwana azabonera umwanya wo gukora ikide cyangwa se wenda ukibaza cyangwa ibyo ari bumesera imyenda yavanye ku ishuri kandi mu gitondo ari buze kuza kongera kuyisubizayo.
Ni ikibazo. Mbese ubwaye imesa nimugoroba bugacya akayambara kararayumye?
Imyenda y'ishuri kubera ko aba ari amaniro yo ndimeshe akayikubita neza akayikamura arayanika mu gitondo akabyuka imyenda imwe neza.
Yee, akabazo gatoya. Aho ngaho muvoma ku ivomero rusange murishyura cyangwa ni amari baba bakoreye abaturage?
Oya, amazi turayishyura, ijerekani igura amafaranga 30. Nanone ikindi wenda nakibaza nkavuga nk'iseye ko tugura wenda ijerekani 30 wenda hatita wenda ku metero kibe umuntu aba yakoresheje, ubwo ngubwo wenda ugiye kubara wenda ukabara ijerekani imwe cyangwa se wenda metero kibe imwe ihwanye n'amajerekani angana iki, ukibaza nimba ijerekani igura amafaranga 30 ubwo ngubwo urumva ahubwo twenda tuvamo akora amavomo rusange atari twebwe tuba tubihomberamo kurusha umuntu ufite amazi yiwe.
Ndarimo baravuga ko metero kibe bakoresha atari nazo bahererwa fagitire, kandi ko ngo hari n'abavuga ko amafagiti amakonteri y'amazi nayo iba yirukanka ku buryo budasanzwe. Nuko none ubwo muri makeya usoza rwose mu masegonda makeya, wasaba nk'iki nk'abayobozi baba bakumva muri aka kanya kugira ngo ikibazo cy'amazi iwanyu gikemuke muri make?
Ni ukuvuga ngo icyo bakora wenda ni ugukwirakwiza amavomo henshi kugira ngo buri wese abashe kubona amazi, ariko nabyo ukabona ko ari ibintu bigoye cyane kugira ngo bikorwe, ukabona bitari vuba aha ngaha.
Ntacyo ni ukwihangana mukategereza bwo bizashyira bishoboke niba mwarabisabye.
Yego.
Urakoze cyane.
Nawe urakoze.
Radio Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda twakiri na Jean de Dieu. Turi kumwe?
Yego, ndabumva.
Wiriwe neza.
Niriwe.
Kura haka nahi?
Nijando te Nkunzimana kabandi mu gihugu cy'u Burundi mu ntara ya Gitega.
Gitega meze
mu kace. Muri kace karere Gitega turashima n'ukuri ntacu ntangwane n'imihara akazuba niko tubona kari kenshi.
Ni mujye mu nzu mu gikinge. Nuko ikibazo cy'amazi aho ngaho rero mu Gitega.
Ikibazo cy'amazi aho Gitega uwo muncamake wovuga yuko ikiraba kinini cyane ku buryo bw'uko twogira ingorane amazi turayaronka, ariko ndiko ndaraba umurindi gisagara cya Gitega kiriko kiragukamwo, ndabona neza yuko hamwe atacho kugwa mu minsi turashobora kubura amazi, kuko gushika ubu turashobora kubura amazi nk'ikingo cy'iminsi itatu ugasanga iminsi itatu iraheza amazi ataje mu makarica amwamwe nko muri kace mperereyemo, birashobora gushika amazi ugasanga turamaze igihe kitari gito nk'iminsi itatu ataje, ugasanga abantu baratonda ku murongo ku buryo bw'uko hageze aho ushobora no gusanga kugera saa sita z'ijoro hari abantu bagiye kuvoma ku bito biba biri hafi y'amakarice, ukumva ko ari ikibazo. Mugabo tukabona nako baza bacishamo amazi akaboneka rimwe rimwe, mugabo biboneka yuko ku buryo tubona igisagara kiko kiraguka bitewe ubwoba hamwe atacyo kogwa by'ukuri, turabona ko dushobora kujya kwisanga mu ngorane zo kubura amazi bitewe ubwoba cyane.
Izo mpungenge mwazigejeje ku bayobozi se?
Izo mpungenge abayobozi turabona bariko bagikorera, koko nabone barabibona mu gihe amazi aba yabuze, barabona uburyo imirongo usanga yatonze abantu mu mwongo asanga bariko baragwana kuri bw'uko bishika ubuyobozi, ugasanga rimwe rimwe barungitseho nk'abajya abantu bo ku mitumba begera ku makaci bajya gufasha gutondeka abantu ukuntu bashaka gutonda ku mirongo kugira bavome atakagwane kabaye, kuko bishobora gushika asanga abantu barakoranye ko bivanye n'uko hari abashaka kuza bashatse gukoresha agategi kugira ngo bashobora kuronka amazi. Gutyo rero turabona ko abayobozi baravuga yuko icyo bariko barakora bariko barihutira cyane kuraba uburyo bagwiza amazi mu bishoboka kwegera, ni hakaba hari n'ingingo zagiye zifatwa zo gufata ahantu ku myonga, kurandagura ibintu by'ibiti bihateye byegereye binywa amazi cyane, kuko babona yuko umurindi w'amazi uri kuragabanuka, akaba ari n'ingingo twashimye cyane kuko biraboneka neza ko mu minsi atagikoze amazi twagiye kutagira ikibazo. Turabona ko nabo nyine barabona yuko hariho akagwande gashobora gushika reba, akaba ariyo ngingo bafashe yuko abantu bose bateye ibiti ku nkuka zegereye imyonga babirandagura agakuraho, gutyo tukabona aya masoko y'amazi kugira ashobore kuzana amazi akwiye. Hama reba gategekanya yuko bagiye gukora ibikorwa bigize kugira bagwize amazi mu gisagara, kuko barabona igisagara cyo kiraguka ariko caguka bakirimo barongera amazi.
Nta gushidikanya ko umujyi wa Gitega uzagenda baguka cyane.
Ya nta gushyigikanya n'ukuri n'ibintu biboneka cyane, n'ibintu biboneka kuko turabona amakaratura by'ukuntu agenda hanahana, kandi bakaba bafite n'ahantu hashobora kwaguka, n'ibintu biboneka ko kizokwaguka bikeye ubwo ku buryo bw'uko by'ukuri atagikoze ego atagikozwa amazi yogiri yohoba ikibazo cyane, kuko nuba ari ubu turabona neza yuko amazi uko turagira ikibazo, kandi hari amakaci amwe yamaze kukwiragira bubasa ariko batarashikana ya amazi, urumva hamwe bomara kujya bene gihugu bakabayo amazi akajyayo, urumva ikibazo cy'amazi kizuba umurenge.
Ese ubwo jandodio iyo aya mazi yabuze nuko baba yafunze cyangwa aba yabaye makeya, mu bigenza mute hashize nk'umunsi biri mudafite ayo mazi mu bigenza mute?
Avuga ngo yabaye makeya, ntabwo ntaza iyo habaye imisaka atamaga azana kuvuga iyo minsi irenga atani magirizi mubonye uko muca mujyaranja n'iki, abenshi mujya gutonda ku mwonga, abatabishoboye nabo ababa hafi bakarondera abatakigera bajya kuyabavomera mu bindi bito bihegereye, urumva ni uko ukuntu twiyaranja nyine kubaho mu iyo kiringo tuba tudafite ayo mazi. Abandi nabo ugasanga bariko bakoresha amazi ava mu migazi, urumva ni bya bindi usanga hakishobora guca haduka ingo indwara zivuye ku isuku rike, ko abenshi usanga baza kudahajya amazi yo mu migazi akaba ariyo bakoresha, urumva iyo yabaye ingwano usanga banacishijemo bakayanwa ngo ni meza, mugumva ntabwo aba ari meza ko abarayo bagiye badahajya yireka reka mu tugazogazo.
Oya birumvikana. Ntabwo ariko ayo mazi iyo yabuze uravuze iki yabuze ntaza nyine, ni byaba ari muri bwa buryo bwo gusaranganya tuvuge nka kwa kundi umuyaga nkuba bashobora guha karitsi imwe bakongera gahindi, mumenye igihe amazi ashobora kubura cyangwa birabatungura?
oya umva iyo bishitse twabona turi mu cyo gihe cyuko batayafite turihangana kuko n'ibintu tumaze kuba tumenyera ariko gusa tubashimira n'ukuri baragerageza nuko twari igihe rimwe bishwa sanga bene gihugu baravuga ati kubereka amazi rimwe musanga yaje mu ijoro kubera yashobora gushaka sanga yaje mu ijoro utagize ako kandi uje ngo yarayire ushobora gusanga we yaje mu ijoro waza kubyuka sanga yamaze kugenda icyo kitubera ikibazo mu bw'ubundi bwo bagerageza vraiment ugasanga bari yaranze nta misi ibaye myinshi nk'ubu imisi iheruka kumara yabaye myinshi n'igihe twamara imisi ishika kuri ine ariko nahume ngo baratanze isiguro yuko bishobora kuba byavuye ku mabarabara ariko arasubirwamo ino onye ariko ahasubiramo wakora igisagara cya Gitega no kuvuga baradusiguriye impamvu ishobora kuba byavuyeho kandi biraboneka ko bishobora kuba byari byo ko kuva basubiye kuyatanga nta kiringo cy'imiti itatu ishobora gushika iyo bishyitse uwo munsi umwe cyangwa ibiri gusahama bakakwiragiza amazi mu makaritsiye kandi baraguzakuza kujya kw'amatara birashika uno munsi ugasanga ikaritsiye kanaka uno munsi nahisemo ugasanga iyindi bari bayashyitse urumva bishya bishikare ari ahantu bishoboka ko abagirwa saa batoye amakinga bakajya kuvoma mu ayo makaritsiye amazi aba ari
ntacyo mwabimenye mbere nta kibazo mwakwiyaranje ku mugani wawe mukareba uko mubigenza. Reka ngushimire cyane rero Jean de Dieu.
Yego.
Twakire na Théophile. Théophile.
Ndavumva.
Wiriwe neza urahagana he?
Mukomere turi tuvuye mu karere ka Masisi tugeze mu mujyi wa Goma. Ni muri Norokivu mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Mugeze muri Norokivu muri mu rugendo se?
Tuvuye mu rugendo mu misozi ya Masisi hitwa za Ngungu, ubu tugeze mu mugi isaha imwe irasize tuvuye muri Masisi mu rugendo nyine turavutse turi mu rugo muri Goma. Muri Goma ni muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo.
Yego. No, nuko tugufatiranye mu karuhuko kawe rero.
Ni byiza cyane kuko nabaye ndora nsanga ikiganiro kihari cy'ingenzi ni na cyiza ubwo kandi ikiganiro cyanshimishije kugira ngo tugire uko tukivuga ko.
Mwebwe se aho ngaho i Masisi cyangwa se aho muri Norukivu mu Kivu y'Amajyaruguru mwebwe mwifashe gute ikibazo cy'amazi hari icyo mujya mugira?
Turakigira cyane tena cyane ariko ubu ngubu turayegereje iminsi y'izuba. Ni ukuvuga ko noneho ingendo zigiye kuba nyinshi ubwo ndakuryama kujya gushaka amazi kuyadaha muri Lake Kivu. Ubwo abadaturiye iruhande rwa Lake Kivu bagiye gukora ingendo ni ukuza bahera saa munani z'ijoro mu rukerera bajya gushaka amazi kugeza imasaha ine z'amanywa amazi ari gushakwa. Ubu donke ni ibintu bitugoye cyane n'iki gihe tugezemo cy'izuba.
Ni ukuvuga ko ari abagabo bajya kuyashaka nta bagore cyangwa abana mwohereza kujya kuyashaka?
Oya, bagenda uruvange umugabo n'umugore basohoka mu nzu bakajya gushaka amazi. Abishoboye bagakoresha amamodoka bakajya gushaka amazi. Ubwo abandi ni ingendo usanga mbega bikaze.
Yewega. Hanyuma mukumva ikibazo cyakemuka gute? Hari inama cyangwa se igitekerezo mushobora gutanga cyangwa guha abayobozi n'abashinzwe kubabonera amazi kugira ngo kirusheho gukemuka cyangwa se kigabanye ubukana?
Yego, inzira ni nyinshi. Urabona hari niyo usanga amazi bohereje gaturutse ku rezidezo gaja mu ahantu bagiye bashyira za robine. Usanga nanone itiyo rishobora kumara ukwezi, icyumweru, bibiri, bitatu, byarapfumutse, amazi gagarukira aho byapfumutse. Ndagira abayobozi baba bireba kuko dufite abashefu de karitie, abanyumba kumi bahagaririye amaministere bagombye ku abaministere gashinzwe ku kontorora ibyo byose. Ubwo rero batanga raporo iratangwa ariko ugasanga indi byitaweho kuko nabo ubwabo baba bari kubireba. Abashinzwe umutekano, abashinzwe ubwo murimo muri guverinoma baba babireba, ni ahantu baba bicaye
none ni mo provinciale
none kuki batabyitaho se kandi haba harimo igihombo nkawe maze harimo gupfubusa ninde wishyura icyo gihombo kiba cyajemo mu bijyanye nawe maze
ubwo ni kuvuga ngo abaturage babihombera iyo iwawe herekeye iyo kiyo hakaba gito ko ariyo robine ukwe gikurashira bakakohereza fakture y'amazi ugasanga ama santimetre kibe ntaho gahuriye n'amafaranga basabye ugasanga ni ikibazo kandi bikunde byange iyo guverinoma igutiriye fakture ugomba kuyishyura utayishyura urumva naho nanone harimo ingaruka
babyitwa ko ari wowe yakoresheje ntibabyitwa ko amazi ari wowe yakoresheje kuko ari ku ruhande rwawe ku itiyo ikwegereye
niko biri kandi mu by'ukuri ntabwo gaba gakoreshejwe
ni ikibazo kitoroshye ariko
ni ikibazo kitugoye wenda abantu baturiye za Masisi ngubwo mvuyeyo bo bafite source naturelle na amasoko amasoko arahari bagerageza kwikorera ayo mazi ntibishura bakayatengeneza neza bakayahereza robine ngo bakayashikira nta kibazo ntibibagoye cyane
ntatari kure cyane
ariko hano yego ntabwo ari kure cyane ntabwo ari kure cyane bashobora gukoresha iminota 20 hari abakoresha iminota 5-10 ubwo ntabwo ari kure biterwa n'akarere kari ko gukora mva Masisi nayo ifite uburere butandukanye
yego urakoze cyane rwose tubwire kutugezaho icyo gitekerezo cyawe utubwira nuko ikibazo cy'amazi kifasha ngaho iwanyu urakoze
ego murakoze kabisa ubwo tuzagumya kuzadufite abaza guverinoma y'ikigo yadukoresha
muge rwose bizatungana ye twakire na Gaspar uranyumva
yego ndakumva cyane
wiriwe
neza
wowe turavugana uri he
turavugana ndi mu karere ka Bugesera mu murenge wa Gashora nko mu kagari ka Biryogo muri rusange
mwiriwe mutahonga
twiriwe neza nyine n'akazuba kaba karatezemo nyine
impeshyi yarakamera ni ukuyihanganira
neza rwose
nuko impeshyi se hari ubwo bafatanyije n'icyo kibazo cy'amazi cyangwa uwanyu mumeze neza
ambuko twebwe wenda mu karere k'Ubugesera kubera ko n'ahantu dufite ibiyaga batunganya amazi ukayasavinga mu baturage ni ukuvuga ngo hoho uko biri yenda byaba bitandukanye n'ahandi twe kuva dufite ibiyaga barayatunganyije amazi buri mudugudu ugiye ufite amarobine ariko amazi twe turayafite pe ku bwinshi rwose
hanyuma mu byerekeranye no kuyishyura ariko uvoma kwivoma rusange nta kibazo ni kubuntu kuvoma ku mariba babakoreye
ku mariba badukoreye injero kandi aba ari amafaranga 20 kuko nibyo tegeko rihari
utayafite se
udafite amafaranga 20 se ku njero kandi aya ntabwo wakumva niyo waba nta bushobozi ufite ntiwabara n'igiceri cy'icumi cyo kugura kimwe cya kabiri cyangwa niba wari n'umuturanyi ukuguriza igiceri cy'icumi rwose
ntawe uyabura
numva ko ku kibazo cy'amazi bisa nkaho ni nk'ubuntu twebwe rwose kuko 20 mbere batari twubakira aya marobine hari akantu twajya kuyagura nk'abantu bafite amarobine ahandi tuvuye mu karere k'Ubugesera ndetse tukajya nko mu Kangoma ugasanga ijerekani ijya kutugeraho ihagaze amafaranga 300
ijerekani imwe gusa
ubu none injoye kandi mbere nyine tukarabona amazi ahagaraga 300 none ubu byaroshye udashaka gukoresha ikiyaga hakoresha robine ariko nta mpamvu yo gukoresha ikiyaga cyangwa nk'abantu bubaka nabo bajya gukoresha iyo ngayo bishatse kugira ngo bye tuzabivuneka nahundi amazi rwose nta kibazo kereka ewana ntangorane kabisa ku bigendanye n'amazi twe mu karere k'Ubugesera ndibuza nk'umurenge wa Gashora muri rusange
ndumva mwe mufashwe neza rwose
yewana pe yenda navuga ati nda nuko yenda twa twegere yaga bakabasha kuyatunganya bakayaduha ameze neza nta kibazo duteje.
Uko bivuga umuntu yumvise arasanga mutuye mu midugudu abadatuye mu midugudu bo wamenya uko ikibazo kifashe.
Oya no kango abantu bungu nta abantu bakitura ku masambo ndwanga abantu bose batura ku midugudu abantu ahantu bari hamwe bagira ikibazo umuntu akagutabara kuko ingo zigiye zegeranye. Nta abantu bavuga ngo batuye mu masambu kuko abantu bose bari mu midugudu niyo mpamvu amaza tuyasanga hafi atatuvunnye bitewe n'uko turi ahantu hamwe nyine buri mudugudu bakagenda bawugenera robine abaturage bakoresha.
Ubungubu ndumva byoroshye kuko mugenda bakabaha ijerikani mugatanga amafaranga hanyuma ahwanye niyo jerikani amadolari amafaranga 20 hari abavugaga ngo 30 ni ukuvuga ko igiciro kigenda gitandukana bitewe n'ahantu umuntu atuye.
Ni ukuvuga ngo kubigendanye n'igiciro kuri ayo mazi bakoze atugeraho mu mudugudu ni ukuvuga ngo itegeko injerikani ni amafaranga igiceri cya 20. Ubwo ni ukuvuga ngo niba udafite 20 wemye no kuvomesha ukajyana agaceri ka 5 akaguha akavido ka 7.
Hari uburyo bwo korohereza
ugomba kubona amazi itakugwa ibonde.
Urakoze cyane Gaspari.
Yego kandi namwe murakoze kandi iyi serivisi ni nziza mu mushaka kugira ngo mumenye amakuru ya buri gace cyangwa mu turere gusa.
Biradushimisha biradufasha natwe kugira ngo dusangire amakuru namwe. Murakoze cyane.
Ariko niba atari banga vuba ngo kuko dufite nko mu masaha 10:00 mwe bwo mfite nka sangahe.
Ubu hano se?
Aho ngaho muri Amerika.
Mu masaha y'iwacu ikiganiro tugitangira saa 4. Ubu kimaze kugira minota 37.
Ubu ni mu gitondo.
Ubu ni saa 4:37 za mu gitondo.
Za mu gitondo.
Ah, sawa murakoze. Tuvuga ngo mwiri babandi mwaramutse. Urakoze cyane.
Yego yego.
Gaspari rero ishimwe Petros nawe ateye murye aravuga ati amazi ntabwo ahenze pe. Uyu we sinzi aho atuye nta na telefone yashyizeho ariko aravuga ko amazi adahenze atahubwa ikibazo kiri kubazana fagitire abakozi ba WASAC bazana fagitire zidahuye na Metro Cube. Tuba twakoresheje ziba zanditse kuri konteri ugasanga zije zikubye nka 3 ku mafaranga twagombye kwishyura. Iki rero ni ikibazo mwakomeje kugarukaho ariko kandi ndumva kigomba kuba cyaranagiye hanze cyaramenyekanye no kujyana izo fagitire mukishyuza bakabaha fagitire nzima nkuko ministre Gatete yabivuze mu kiganiro mwumvise mukanya na mugenzi wacu Asumta Kaboyi. Na dijwi ya Amerika i Washington DC mu kirundi mu Kinyarwanda dukomeze twakira abakunzi b'ijwi rya Amerika noneho tugeze kuri Louis Michel.
Waramutse Eugenie.
Mwiriwe neza Louis Michel.
Amakuru Eugenie.
Ni meza yawe se.
Byari byiza rekere mu Eugenie. Ana ni mugeshi.
Yego.
Ubu tuvugana vrema abaka izuba rimwe rirava. Ntabwo yari yo kibera inka, kibera inkuru y'ivuru mu Rwanda.
Ugize ngo
ntabwo ryarya bakibera inka.
Oya nibyo
ariko mukaya gato gatemeye mutatu yabari kibera inka rwose.
Haraba hameze neza
kabisa rwose kakazi bakame ingoro bakeza
kakibera inka nyine nuko
Eugenia.
Ndakumva bimise
uranyumva neza.
Ndakumva rwose hanyuma se ikibazo cy'amazi ngo wiwanye
turi ku mazi turi ikibazo cy'amazi.
Yego
ariko bajya batanga porosantaje ku mazi abaturage bayabona wumvise ukurikirana cya kiganiro wavuga ko babareshya rwose igihe ntabwo mbyemera ndakubwira nk'umuntu w'imana ubungujyana ntuye ariko se Eugenie igihugu cyacu iwazi ko kimeze kiri mu nzira y'amajyambere waba na robine ijya ku muryango wa buri muntu robine wayibona ariko ngiye kubwira umuntu w'imana hari amazi sindana turuka agahita ahantu hari musambira ku kare hahoze ari komine musambira akamanuka kaza nyirugo bagoro akaza no kwisakira do negosia mugashushi akamuntu kanyirugo bago kemaza habwa abandi kandi arahari icyo ni icyambere ubwo rero Eugenie reka nkubwire ntabwo uzabona ari amazi ahita mu butaka nko ziriya za robine hano mu cyaro cyacu ngo uyajyane uyageze muri buri mudugudu rwose kugeza no gutwabishobora ngenda avugisha umuntu w'imana ariko noneho reka reka nkubwire
mureta gatoya mbere yo gukomeza none se urashaka kuvuga ko amazi nta muntu wasabye robine mu rugo iwe ubishoboye yego ashobora kuyigira mu rugo iwe ariko abenshi baravuga ko amariba ahubwo ashobora kuba ari na makeya ku buryo ugenda ugatonda umurongo hari umwe mu bavandimwe bavugaga ati ukajyana ijerikani ugasanga hari abandi bantu barenze 30 bari imbere yawe ukaza kubona amazi nyuma ya saa sita bari uyakeneye mu gitondo naho kuvuga ko amazi ahari arahari yageraho akabura
ibyo ni ndakumva neza cyane reka ngiye mubwire ndakubwira ibyahonye
ibyahonye
usibye robine ziriya ziriya za kizungu ubu dufite ibintu bita kano
ye uvuge ibyaho ngaho aho uri kuko tuba dushaka kumenya umuntu aho aherereye uko ikibazo rwose gihagaze
hano twebwe ni mu mezi nabwo amazi ni make cyane ndetse n'ubu ngubu ubundi ingerekano amafaranga yaguraga uyitumye nk'umuntu ubu ntabwo ari bibi ariko kano zirahari
uravuga hehe uravuga mu midugudu se uravuga aho abantu bavoma
mu midugudu hano hasi mu cyari iwacu hano mu midugudu
hanyuma amazi akaba ahagije se kuba tuye iyo midugudu nyine
bose amazi arahagije abantu bagenda kuri kano mu gitondo bakavoma amazi niba undi kano sindize reka abandi barazizi kuri kano abantu bakanyira bakavoma amazi mu gitondo umugoro bakavoma abantu bakajya kuvoma amazi arahari n'ubu tuvugane maze kunywa akantu bita agakombe k'amazi gafite nka litiro ya mazi ya kano meza cyane ati ntabwo aba ari meza wagombye kuyateka
wayatetse ariko
kuyateka mbere ngo wayavomye avuye muri cyacyo uri rwa ruhombo barabayita amazina ariko undi wakombye kuyateka
oya abagomba gutekwa
wiwi
abagomba guteka rwose
guteka aho ya nyaya muri robine wakagombye kuyateka
wowe rero ku bwawe urabona nta kibazo cy'amazi gihari abakubanjirije bagiye bavuga amazi mu makaritsiye amwe n'amwe aza ubundi agahagarara ubundi hakaba iminsi batayabonye ubundi bakaba ari abantu benshi cyane bayashaka haba muri weekend cyangwa se ku yindi minsi ugasanga hari igihe abakeneye amazi ari benshi kurusha amazi ahari cyangwa amarobine bashobora kuvomaho wowe urabivuga wiki
ngiye kubwange Eugenie ubundi kera twese tuvoma amazi yo mu bishanga amatemba hafi gutyo agenda ibyo byararangiye mu buko bwa ninjoro ubu za kano zirahari ariko noneho rero yari igihe ingerekano ko wegera na 30 mirongo ine 50 gutyo ariko noneho iyo wegiye kimpeshyi agabanyukaho gato ku buryo kameyamu niwabwo bamwituma mu kwezi kwa kane baguhaga amazi ingerekano amafaranga aya n'aya arakandi kiyongeraho ariko njya kubwira nk'umuntu w'imana amazi arahari
aho ngaho uvuga naho aho uherereye
ngewe ndavuga mu karere ka Kamonyi mu murenge wa Nyamiyaga mu kagari ka Kigali amazi arahari nta muntu unywa amazi yo mu binamba amazi araboneka akaza abantu bakanywa amazi nk'umuntu w'imana ngewe nakubwira ko amazi reka ngende tukwa gatanazi doni kanwa na hakurya dore hano hakurya
ese mufite zingahe rwo imise mufite amaribanga ku buryo busesuye mufite amaribanga
ubu ngubu twaje kugituye ubu tuvugana mu kagari ka mu mudugudu wa Rugarama ariko mu mudugudu wa Rugarama niwa magu ari kane ngiye rwo tukwa gatanazi
ndahabona
ni gatoya umudugudu wa ngoma uwaje rwacu kuri ya kane hano hakurya gatoya ni kintu cya mu mudugudu wa kadahima ngiri ya kane bavuga ngo amazi yaburiye kwezi
utibyararangiye nk'ubukwe bwa ninjoro ubutse ntabwo bikiba
bwararangiye
ntaba giterura kubira ko badafite amikoro
ariko ngiye nakubwira abantu babo bari kimwe ariko ndiye umureke ko za mukusakaje kimutirwanda ijyajanisha batanga rya amazi rirahari ntabwo baba babeshye ubwo natwe turimo ntigeze nisha amazi arahari
ama waruvuze nko kuyagura
ibyo numvise eje ni
wi
munsi rya numvise yewe na wabona ko mugwa nta amazi hari
oya duhimise ntago ibyo bavuze ntago bavuze ko amazi adahari ariko ikibazo cyari ko amazi haraho ahari ariko adahagije hari no nabavugaga ko kubera ukuntu mujyi ugenda waguka ari ukuntu amazi bayishyura batanayabonye hari abavugaga ko amazi afite igihe aboneka ubundi ntaboneke cyangwa se bakariha amazi batakoresheje icyo kibazo nacyo cyabonetse ko hari abariha amazi metro kibe batakoresheje ariko bagahabwa amafagitire atariyo
ibyo genda byemere rwose ibyo ariko niba warabuze niba reka bitandukanye ibintu mu mujyi nko mu mujyi turimo mu mujyi wa Kigali natwe mu cyaro tubatandukanye uti kubera iki
iryo tandukanye izo niryo nshaka
bakoresha amazi ya WhatsApp WhatsApp bya bintu ikora ya mamashini bya bindi bintu byose noneho ni niyo kitikuyemo amazi aba make hose cyo mu mujyi kirahari ngenda kemera ijana ku ijana
okay nagira ngo tutaza kugenda twumvishije abantu ko amazi ahari ahagize kandi hari abarimo kuvuga ko ikibazo cyari cy'amazi
icyo nakiri rero nko mu mujyi no mu mujyi wa Kigali for example
ye
njyewe navuga ngo tubatandukanye natwe hano mu cyaro ko amazi yo mu mujyi ni WhatsApp y'abaha kandi WhatsApp uzi ingufu zayo
yego
ikoresha amamashini igura impombo igura ibiki byose
yego ikibazo kirongo
n'izo ryavuye nayo yakuwe nawo aba makeye ngenda byemera ko mu mujyi wa Kigali badashobora kurona ko gatoya cyangwa se uko yagaruka agiye mu mujyi wa Kigali ntabwo mbiye ariko twebwe mu cyaro amazi aba make ariko kuri za kane ntabwo amazi abura ku buryo abaturage bavuga ngo twabuze amazi ku buryo abantu ngo
Rwimiseri ikibazo ntabwo ibibazo biratandukanye ntabwo abanyomoza bavuga ko atari byo kuko bo bafite ibibazo uko babanye nabyo mu mujyi n'ibyo wanyu n'ibyo koko biratandukanye urakoze cyane rero urakoze cyane reka dukomeze ndakwifuriza gukomeza kugira umugoroba mwiza niyo kibera inka ikunyure rwose yego nawe ye tuve rero ku Kamonyi noneho twakira Uwimana urahagana hehe
Uwimpaye
ye bari bambwiye ngo n'Uwimana Uwimpaye hanyuma no kutwihanganira ntabwo uwo wari bwiye wakiriye telefone ntabwo avuga ikinyarwanda cyangwa ikirundi niyo mpamvu yarambwiye ngo Uwimana Uwimpaye urahagana hehe
namwumvise kandi ntabwo ari
wewe
nda ahandi mu karere ka Rulindo mu majyaruguru mu Rwanda
yeee
ndimo kumva rero bimwe n'amazi
ndetse
hari igihe twumva tujya mu iterambere tujya mu mijyi wenda tukumva ko ngo hari ibyo bintu byiza kurusha ibindi ariko hakagira ibyo ukurikiyeyo byiza ariko ukagira n'ibindi bikubangamiye kuba wabibona njyewe sindi muri abo rero kuba ko ntuye mu cyaro nubwo ari mu cyaro ariko nta kibazo cy'amazi dufite aho ntuye ntabwo turi kumwe nabo twebwe ibyo Louis Michel yavugaga bizakano yakubwiraga twebwe kano zirahari amazi nta kibazo cy'amazi nubwo wenda usanga hari imigezi itemba bamwe babasha kwifashisha ariko dufate ko ayo ngayo atemba bayakoresha mu bundi buryo bujyanye no kuba bafura kuba wayarongesha ibintu runaka ariko noneho ukaba waza kugira andi meza ari ku ruhande yo kunywa wavanye kuri kane yakana navugaga navuze ngo ikibazo cy'amafaranga mase ebyo ni ingora abahizi njye ndumva ikibazo kiri mu mijyi cyane cyane rero nkurikije ukuntu rero insanganyamatsiko wenda nayumvise nkurikije n'ukuntu amazi ariyo atuma tubaho kugira ubuzima bwiza. Numva leta yadufasha ku buryo abo bantu batuye mu mijyi nabo bagomba kugendana n'abandi ku buryo ibintu byose bigenda ku murongo batatuwe n'imbogamizi mu buzima bwabo, kuko amazi ni ingenzi mu buzima bwacu. Numva rero leta ishinzwe gukora ibyo bikorwa byose igomba kubireberera abantu, ikaba yabafasha mu buryo bujyanye n'igihe tugezemo, kandi buri muntu wese akiyumva ko afunze ahari nta kintu kimubangamiye mu byo arimo gukora mu mibereho yose.
Ye, wowe aho uri mu majyaruguru y'u Rwanda, avuze ko ari nahagana he neza neza?
Mu karere ka Rulindo. Mu murenge wa Burega.
Urumva mwebwe nk'aho ngaho mamuri uvuga uti abari mu mujyi nibo bafite ikibazo, nibyo koko? Nk'uko mwebwe mushobora kubura amazi ya robine mukiyambaza ayo ku isoko cyangwa atemba, nubwo mugomba kuyitondera ibyo aribyo byose, kuko ayo ngaho atemba aba yanduye. Mukayateka mukayatunga.
Ndabona afite kandi nuko yateka ubundi kugira ngo ibikorwa bibanze bizemo. Noneho naho iko ko hari mu misozi hejuru bafite ya masoko baba barabagejejeho, nayo nubwo yabura ntagabura igihe kirekire, nkuko bavuga ngo mu mijyi iboni herekani n'amafaranga 8. Urumva ko ntabwo bigoye cyane nko mu mujyi nishaka kuvuga.
8 gusa?
Ibuni ijerekani urayibona yari ifite 20 n'amafaranga 8.
Abandi urumva ko bavugaga 20, 30, hari abagera kuri 50. Nabavuga ko byagabanutse byengeze kuzamuka cyane bigakabya. Mwebwe ni 8
ijerekani n'amafaranga 8.
Urumva ko mwebwe bavugaga akantu k'akabido gatoya ushobora kugenda udafite 20 cyangwa 30 bakaguha ka 5. Urumva ko mwebwe mumeze neza.
Ikibazo cy'amazi ntabwo byabagara atatuvuga ngo ni ikibazo gihari, ntabwo bigihuye no mu mijyi, ariko ikice kisaba ni uko gusa ntabwo nifuza ngo nabo mu mijyi bagire ikibazo twebwe nta cyo dufite kuko dusangiye igihugu. Numva abantu twese twagakwiye kuba twabonera igikimwe kandi bikatworohera mu buzima busanzwe.
Urakoze cyane, ndumva ukunda abantu.
Njyewe rwose birambabaza cyane, nubwo umuntu ahangarise nuko nta bushobozi ufite na
wo defite cyitwa yabageza aho ngo ndimye bakira. Ikibazo amazi ni ikintu gikomeye kandi gikenewe cyane mu buzima.
Cyane.
Impungenge rero ufite cyangwa se n'impuhwe ufite ndazumva. Zifite isingiro. Reka ngushimire.
Murakoze.
Reka ngushimire cyane kandi nkwifurize umugoroba mwiza.
Urakoze cyane. Ariko mbere na mbere itaransezeraho cyangwa itaratandukana, mbere na mbere tuhurize mu Thomas Kamirindi na Etienne Karekezi bantahirije.
Mbasuhuze Etienne Karekezi na Thomas Kamirindi.
Iyo abantu bantahirije rwose bampereza cyane
rwose. Ndababwira ko ari uw'impaye nde.
Uw'impaye Jean Damascene.
Ndababwira.
Urakoze.
Twakire na Idrissa.
Wiriwe.
Urano
Kigali yonuye. Amazi arahenda cyane.
Uri muri banyakigali bafite ikibazo cy'amazi.
Yego. Amazi arimo arahenda cyane, kandi hamwe namwe tutayabona. Kandi mbere yari amazi twayishuraga make, none buri ku gishuro nyinshi. Ariko kujya kuyishura ugasanga ni ikibazo gikomeye, fakture ugasanga ufite ibirana birenga n'amezi 5.
Kubera ko bakuzaniye fakture batinze cyangwa kubera ko utabashije kwishyura ndayiyongera?
Oya, kubera ubwinshi bw'amafaranga barimo bituma nyine kujya mve muri cya kirara bikuvuna cyane bitewe n'ubushobozi umuntu aba afite. Ariko bisubiye ku giciro cya kera, uko ibyo birarane byavamo nta kibazo.
Wowe wararebye neza usanga
byinshi tukabura ukuntu tubyishura.
Ndabyumva. None wararebye neza usanga fagitire babaga baguhaye ihwanye n'amazi wakoresheje, kuko harimo abageza ku kabazo kandi basabwa kujya gukosoza.
Urabona nyine fagitire yarazaga tukayishura nta kibazo. nane kubera ko byagiye ishuro zirenga eshatu ugasanga ya mafaranga n'ukuntu ufite bije yo kwishura amazi byose bigahura ibyago byatuvunaga ariko ubu ngubu biratuvunda kubera ubwinshi bwayo
ayo mazi none byikubye kugira ngo dufashe wowe uri no mu mujyi wa Kigali kugira ngo dufashe gusobanukirwa neza n'iki kibazo abo bavuga ngo afagitire yikubye gatatu ugeranije nuko yari imeze cyangwa se abandi ngo ni inshuro 10 byaje gute byapfuye kuza ujya kubonuka tuvuga batangaga nk'amadolari amafaranga 5 ukajya kubonuka abona cyangwa 50 byapfuye kuza gutya gusa cyangwa ntimwabibona ko ibiciro byahindutse cyangwa hari ikintu cyabaye ko aravugaga ariwo mu Burundi wabazize ati uko guhinduka kw'igiciro byaraturutse
kuri batubwira ko igiciro cy'amazi gihindutse noneho fagitire itangira gusohoka kuri cya giciro nyine bateganyije ubwo rero bitangira urebye nanjye n'iminsi 150 150 ni ukuvuga ngo naya amezi arenga 6
kubera ko wari
utabashaga muri za 30
30 mu mezi 6 se wishyuraga 30 muri amezi 6 cyangwa
oya 30 nafaga kwishyura bo mbere ariko bimaze kwikuba byaje nahise mbona banzanye 150
ku gihe kingana iki
mu mezi 8
ibi 30 nasabazaga wabaga yakoresheje mu mezi angahe
mu mezi 5
Hai mugiye kubona ubona
20
byari bijyanye urebye kuri fayitere byari bijyanye na metro cube yari wakoresheje zari zije zanditseho
urebye ntabwo byabaga bihuye kubera ngo amazi nakoreshaga mbere nishyura mu mezi 5 ibyo 30 byabaga ari sawa ariko ubu ngubu niba amazi bayirukanye batima birukanka yabo twamenya aho bipfuye urebye kandi icyo kibazo tuba gifite hano twese abaturage b'inaha byasobangamiye cyane
none mwarabajije se bababwiriye
twarabajije babirimo turacyategereje nyine baduhe igisubizo gifatika
ku buryo ubu hashize igihe kingana iki rero mubajije nubwo sinzi niba turimo gutindira abandi ariko n'ubundi isaha irageze kugira ngo tutandukane abo tutabashije guhamagara cyangwa se amatelefoni yabo yacitse ndasaba ko batwihanganira kuko amatelefoni amaze iminsi ameze nabi nuko mwarabajije babasubiza ngo iki babwira ko ikibazo kizakemuka ryari cyangwa babarangira kujya hehe
urabona WhatsApp yabisubiyemo na leta noneho dutegereje igisubizo nyine kizavamo kugira ngo niba bazadusonera bibaye byiza badusonera cyangwa bikagabanyuka tukabasha igihagararo byose bikavamo yatubera byiza kuba tugiye ku gisubizo bazashyira nyuma turacyategereje natwe abaturage b'inaha
ku cyifuzo cyawe ni uko mwasonerwa si ukuvuga ngo babahindure fakture ize nk'uko yari imeze nk'iyo mwagombaga kuba mwarabonye
uko bisanzwe imbere nta cyago byatubangamiraga kandi nta n'ikirane cyabagamo
reka twizere ko babyumvise rero ngushimira cyane Idrissa kuba utugezeho ibitekerezo byawe kimwe n'abandi mwese abo twaganiriye ndetse n'abaduhamagaye abatwandikiye tukaba tutabashije kubahamagara kubera imirongo ya telefone itaciyemo cyangwa yacamo zigahita zicika mwese mbashimire abadukurikiye mudafite uburyo bwo kuduhamagara mwese rero ubwo turafite ku mutima ku buhanga bw'ibyuma hari engineeri Rob McLean yarafatanije na Fasil Gebehu kuri mikoro yari Eugenia Mukankusi mwakoze mwese rero mukomeze kugira ibihe byiza mwumva ibindi biganiro bya radio yanyu Ijwi rya Amerika mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington.